Yo boy, yo maps,
come from the candelam.
Bamani funsa wa iyama kukondoli bechuma.
Just turn it up a little.
Pe una bezela gelo yuna chinja. Samani sunga keles. Ah, kumutima ali permanente. Bamani funsa wa iyama kukondoli bechuma. Pe una bezela gelo yuna chinja. Samani sunga keles. Mutima ali permanent. Nga wacha kali mbush, mbush. Inosani ush, ush. Nikali nilo tande kupa. Oh na na na, oh na na na. Nga wacha kali mbush. Inosani ush. Nikali nilo tande kupa. Oh na na na, oh na na na.
Anani faka muka boto. Nesaka choki. Benzo tau talika wa shoku. Tonsi mukazuba no lomvula iloki. They can say what they want, baby, no gay. She got me saying sorry, no losi na lakwe. Malaika mwa black unga yake. The only woman when mele la mati. Follow me, penatiaka utiake. Ama ntreat ya follow king ipamunzi. Mukazi we ama wishing atika nkale mush. Ni dream come true, musaka ni ush. She a strong girl, mukati na kunzi. I'ma fight for you, I'm your soldier. Tima yambana, batima is over. Since I kakuza po it's over. Happiness yanga ndio ikosa.
Mama ni funsa wa iyama kukondoli bechuma. Pe una pezela gelo yuna chinja. Zama ni zunga kealezi. Umutima ali permanent. Nga wacha kali mbush. Inosani ush. Nikali nilo tande kupa. Oh na na na, oh na na na. Nga wacha kali mbusha. Inosani usha. Nikali nilo tande kupa. Oh na na na, oh na na na.
She drinks while I drink, eats while I eat. Kalo budget, checking up a receipt. Natural beauty na katupi kali neat. Combination ya rumanda na meat. I never leave the house na nidi na cave. Ningala cheni kumgrila makeve. I give her everything she deserves. Respect, love, attention in itself. Sininga fune na wina, God forbid. Ninga nkale yenseni daba ndiwe heartbeat. Uma ni support ya mufonse ni machit. I can never cheat. I'ma fight for you, I'm your soldier. Tima yambana pa tima is over. Since akakuza po it's over. Happiness yanga ndiwe kuza.
Bama ni funsa wa iyama kukondoli bechuma. Pe una bezela gelo yuna chinja. Samani sunga keales. Ah, kumutima ali permanente. Bamani funsa wa iyama kukondoli bechuma. Pe una bezela gelo yuna chinja. Samani sunga keales. Kumutima ali permanente. Wacha kali mbush, mbush. Inosani ush, ush. Nikali nilo tande kupa. Oh na na na, oh na na na.
Banona chungu. Yo maps, Charlie Young. Standard man. Niko G, Mr. Frankie Pamungu.
Turn up music Africa.